Moni moni omvera konse kumumuli nanga muli bwanji. Ine ndili bwino ndipo ndi amika Ambuye kuti watilola kuti tikhale limodzi mprogramu ya tisanthule Bible. Lero mbale Osman Chilo Amanda akhale kutsogolera kusanthula kuthumbiri chapter 30 paja mprogramu yapita ije tinalekezera mthumbiri chapter 30 pa verse 16. Koma lero tikhale tikupitiliza ndithu pomwe tinalekezera mprogramu yapita ija timve zambiri za chitsitsimutso pa nthawi ya utsogoleri wa Hezekiah. Kumanso, matenda ndi imfa yake. Kodi zotsatira zake zidali motani. Tieni tikhalire limodzi.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tieni Ambuye atitsogoleze ndi mawu apa Masalimu 35 verse 1. Amene akuti, tsutsanani nawo iwo akutsutsana nane. Yehova, limbanani nawo iwo akulimbana nane. Tuna mprogramu yata. Tinali kusanthula 2 28 verse 5. Tidalekezera chapter 30 verse 16. Momwe timaona Yuda kuti agonjetsedwa ndi Syria ndi Israeli. Komanso tidaona Edom ndi Afilisiti akumenyana ndi Yuda. Kenaka tidaona chitsitsimutso chikubwera mulamula wa Hezekiah. Ndipo lero mthumbiri 30 verse 17 ndikulekeze chapter 32 verse 33 tikuona chitsitsimutso munthawi ya Hezekiah kudwala ndi ifa yake. Tsono mulendo wapita uja tidalekeza ndi mawu akuti ansembe ndi alevi akupereka sembe yopsereza ndi sembe ya uchimo. Iyi inali njira imodzi yopembedzera wanthu pakuti anali kuchipembedzo cha mafano chomwe anakhazikitsa Ahazi. Verse 17. Pakuti munali ambiri mu msonkhano sanadzipatula. Potero alevi anayang'anira kupha za pasika kwa aliyense wosakhala woyera kuwapatulira Yehova. Nkhani ili pano ndi yakuti anthu ambiri sanadzipatula pokonzekera pasika. Tere ndi chifukwa chake tikuona kuti alevi akupha pasika mmalo mwa anthu onse popeza sanadzipatula kwa Yehova. Verse 18. Pakuti anthu aunyinji ndiwo ambiri a Efraimu ndi Manase, Isakara ndi Zebuloni, sanadziyeretsa koma anadya pasika mosati monga munalembedwa. Koma Hezekiah anawapempherera ndi kuti Yehova wabwino akhulukire yense wakuyika mtima wake kufuna Mulungu Yehova, Mulungu wa makolo ake. Chinkana sana yeletsedwa monga mama yeletsedwe amalo opatulika. Ndipo Yehova anavera Hezekiah na awachilitsa wanthu. Ndime ino, ikuonetsa chinthu china chomwe ndichiwachilitsa chidwi kwambiri. Tonani pamene Hezekiah anatuma utenga kwa anthu a Israeli. Anthu ochokera kumafuko ambiri anadza ku Yerusalemu kudzalambira Yehova. Koma onani kuti anthu awa amene akhala osadziwa Mulungu woonayo kwa nthawi yayitali tsopano, komanso sanabvepo maa Mulungu mmoyo wawo wonse. Iwowa akhala akukhala mu ufumu wakumpoto kumene anthu akhala akupembedza mafano. Koma pano tipeza kuti anali ndi chikhumbokhumbo ndi chilakolako chofuna kupembedza Mulungu woona. Ndiye atabwera ku Yerusalemu pa madyerero a Pasika, anayenera kukhala wopatulika ndi kukozanso miyoyo yawo asanadye Pasikayo. Koma sanatero, ndipo anapitilira kudya phwandolo. Mosazindikira kuti anayenera kukonzeka kaye. Tuna pamene Hezekiah anauzidwa chinthu chimenechi, anakhudzidwa kwambiri, ndipo anawapempherera kotero kuti Mulungu wachifundoyo anawakhululukira wonse. Okondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikuona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti mtsogoleri akhoza kukhudzidwa motere ndi moyo wa munthu wamba. Ichi ndi chokondweretsa kwambiri chifukwa chakuti ngakhale anthu awa anali kufuna nkhope ya Mulungu, koma sanali kudziwa kuti anayenera kudza kwa Yehova atakozeka kale. Tele taonani kuti pamene Hezekiah anapemphera m'malo mwawo, Yehova anamva pemphero lake, ndipo Mulungu anawachiritsa. Pano pali phunziro lalikulu, kuti miyambo imene imachitika pa chipembedzo, siyofunika kwenikweni, koma mtima wa anthu amene akupembedza Mulunguwo ndiwo wofunika kwambiri. Kodi ino, mumadzipereka kwa Yehova motani pa nthawi ya chipembedzo? Verse 21. Ndipo ana a Israeli opezeka mu Yerusalemu anachita madyerero amkate wopanda chotupitsa masiku atatu ndi awiri, ndi chimwemwe chachikulu ndi Alevi ndi asembe analemekeza Yehova tsiku ndi tsiku ndi zoyimbira zakulilitsa kwa Yehova. Ndipo msonkhano wonse unapangana kuchita masiku asanu ndi awiri wena, nachita masiku asanu ndi awiri wena ndi chimwemwe. Tsono ndimeyi ikufotokoza kuti ana a Israeli anadzazidwa ndi chimwemwe chachikulu, kotero kuti atatha madyerero a Pasika anapitilira ndi madyerero amkate wopanda chotupitsa kwa sabata lina limodzi, kotero kuti sembe zambirimbiri zinaperekedwa mokondwera. Ndipo chifundo cha Mulungu chomwe chinaperekedwa chinapita kwa anthu onse. Tiyale tikhoza kunena kuti uku ndiko kubwerera kwa Yehova ndi chimwemwe. Verse 26. Momwemo munali chimwemwe chachikulu mu Yerusalemu, pakuti kuyambira masiku a Solomo mwana wa Davide mfumu ya Israeli simunachitike chotero mu Yerusalemu. Pamenepo asembe a Levi anauka nadalisa anthu ndi mawu awo, anaveka ndi pemphero lawo linakwera pokhala pake popatulika kumwamba. Pano nene kuti mwamba uli pano ndi wochititsa chithu, umene usanaonekeso chikhazikitsire chakachisi nthawi ya Solomo. Panali kusangalala ndi kudzazidwa ndi chimwemwe chachikulu pa mwambo umenewo. Tele ndi zoonadi kunena kuti pamene titumikira mu zauzimu tiyenera kutumikira ndi mtima wokondwera. Chimwemwe chimenechi ndi chimene chiyenera kutifulumiza ife kukhala mchanjano ndi Mulungu wathu chifwa chokondeledwa mwapaderadera. Tsono mwankhani yonseyi, ndifuna muone chithunzi cha Hezekiya. Taonani kuti atate wake Ahazi ndi amene anakhazikitsa chipembedzo cha mafano mu Yuda. Koma Hezekiya mwana wake wayamba kuchotsa mafano amenewa mdziko lonse la Yuda. Tiyambe kuwerenga verse 1 ya chapter 31. Chitatha ichi chonse, tsono Aisraeli onse opezekako anatuluka kunka ku midzi ya Yuda, naphwanya zoyimiritsa, nalikha zifanizo, nagamula misanje ndi maguwa ansembe mu Yuda monse, ndi mbenjamini, mu Efraimuso ndi mmanase, mpaka adaziononga zonse. Pamenepo ana onse a Israeli anabwerera yense ku dziko lake ndi ku midzi yawo. Pano tili ndi nkhani yakusintha kapena kukozanso kwa Israeli kumene kunachitika motsogozedwa ndi mfumu Hezekiya. Khani ili pano ndi yakuti, pamene anthu anathawa kuchita madyerero a Pasika, komanso maphwando ena anapitilira kuchitika. Kunena kuti, pamene tikwaniritsa kutumikira pa tsiku la Mulungu, tisaganize kuti tamaliza ayi, koma tiyenera kudziwa kuti pali ntchito ina yofunikanso, komanso imene ili wovuta patsogolopo. Ndikunena mawu awa chifukwa cha chimene anachita Aisraeli. Taonani iwo atatha kusangalala ndi kudyerera, analowa mu ntchito ina yovuta so kwambiri yomwe ndi yolimba. Iyi ndiyo ntchito ya kuphwanya mafano ndi kugumula maguwa ya milungu ya chilendo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene inu mupeza mtendere pa chiyanjano chanu ndi Mulungu, chiyanjanocho chimakutakasani kapena kuti chimakufulumizani kuchita udani ndi choyipa chine chilichonse? Verse 20. Momwemo anachita Hezekiya mwa Yuda lonse, nachita chokoma ndi choyenera ndi chokhulupirika pamaso pa Yehova Mulungu wake. Ndipo ntchito iliyonse anayiyamba mu utumiki wa nyumba ya Mulungu ndi mchilamulo, ndi mmauso, mkufuna Mulungu wake, anachita ndi mtima wake wonse, na alemelela nayo. Tono malinga ndimeyi itaverengai, ndifuna tuone moyo wa Hezekia weniweni. Poyamba tona nikuti Hezekia, anali munthu wodzala ndi chikhulupiriro. Kutanthauza kuti sanali wokhulupirira chabe ayi, koma anali wodzipereka kwambiri kwa Yehova. Taonani masiku ano pali anthu ena amene amaphunzitsa kuti munthu akakhala ndi chikhulupiriro cholimba akhoza kupulumutsidwa. Izi sizoona. Pano tikutanthauza kuti anthu ena amaganiza kuti munthu akakhala ndi chikhulupiriro chachikulu monga ngati kuti akhoza kukwanitsa kunyamula chintolo chachikulu cha nkhuni ndiye kuti akhoza kupulumutsidwa. Mwa njira ena tikunena kuti anthu ena amaganiza kuti kukhala ndi chikhulupiriro chachikulu monga mphamvu munthu akhoza kupulumutsidwa. Anzanga, ndifuna nditsindike kuti chikhulupiriro si chinthu chongoganiza ayi, koma ndi chinthu chomwe chinakwanitsidwa kapena kuti chinachitika kale mwa mzimu woyera. Kunena kuti ndi chinthu chomwe chimachitika mwakutsutsika mu mtima mwake mwa munthu. Ichi ndi chimene Petro adanena kwa Yesu Kristu kuti inu ndinu Kristu. Tera ndi chifukwa chake Ambuye Yesu anayankha kuti ndiwe wodala Simoni Barayona, pakuti thupi ndi mwazi sizinakuululira ichi koma Atate wanga wakumwamba. Iyi ndi nkhani yomwe ili pa Mateyu 16 verse 17. Ndiye kunena kuti chikhulupiriro si chinthu chimene chikhoza kuchipeza pa ife roka koma mwa mzimu wa Mulungu. Tamvani mawu a Paulo pa Efeso 2 verse 8 akunena kuti pakuti muli wopulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwa chikhulupiriro, ndipo ichi si chochokera mwa inu, chili mphatso ya Mulungu. Ndiye mwa mawu amenewa tikutsindika kuti chikhulupiriro ndi chida chabe chomwe chimatilumikizitsa kwa Khristu amene ndi mpulumutsi amene tiyenera kumukhulupirira. Tsono mtumiki wina amene anachuka mbuyomo wachedwa Charles Spurgeon, amene anali wodziwika bwino m'mawa Mulungu ku dziko la England, pankhani iyi adanena kuti sikungokankamira chabe kwa Yesu kuti ndicho chipulumutso ayi, koma Khristu ndiye amene amapulumutsa. Sikukondwa chabe mwakukhala mwa Khristu, kenaka ndikuganiza kuti mukhoza kupulumutsidwa ayi, komanso sikukhala ndi chikhulupiriro chabe angakhale kuti chimalumikizitsa munthu kwa Khristuyo, koma mwazi wa Yesu Khristu ndiwo umapulumutsa. Haleluya. Mwa njira ina Spurgeon anali kunena kuti sikungokhulupirira kokha kumene kungapulumutse munthu ayi, popeza pali chikhulupiriro china chopanda ntchito, chikhulupiriro chosapulumutsa. Kunena kuti anthu ena amakhala ndi chikhulupiriro mu zinthu zosapulumutsa. Ndiye tikunena kuti chikhulupiriro choona chimanena kuti Ambuye ndikhulupirira inu, thandizeni kusakhulupirira kwanga. Kunena kuti chikhulupiriro choona chimakhazikika pa Mulungu. Tsono Hezekia anayika chikhulupiriro chimenechi pa Mulunguyo. Ndiye mu chapter chino tiona kusintha kwa kukulu chifukwa cha chikhulupiriro cha Hezekia, chimene chithandizileso kuti mmoyo mwanu mukhale kusinthika. Ndizoona Ambuye Yesu akakudza mtima wake wa munthu, munthuyo amasinthikati. Takumbukirani pa Luka 5 verse 22-24. Pali nkhani yakuti Yesu achiritsa munthu wa manjenje. Ndipo atadza kwa Yesu anamuuza kuti machimo ako akhululukidwa. Mau awa ndi amene anakwitsa alembi ndi afarisi, kotero kuti anamuyimba mlandu wonyoza Mulungu, popeza palibe munthu amene angakhulukire machimo a mzake. Ndiye Yesu anayankha kuti chapafupi nchiti kunena kuti akhululukidwa kwa iwe machimo ako, kapena kunena kuti tauka nuyende. Tsono mwa mawu amenewa ndi Mulungu yekha amene anganene mawu awa, kutanthauza kuti ndi Mulungu amene ali ndi ulamuliro wokhululukira kapena kuchiritsa. Tera Ambuye Yesu anapitilira kunena kuti, ndi mwana wa munthu yekha amene ali ndi mphamvu pansi pano ya kukhululukira machimo. Tsono phunziro lomwe tilipeza ndi lakuti, pamene Yesu Khristu akhululukira machimo anu, zikutanthauza kuti akulamula kuti mutenge mphasa yanu ndi kuyenda. Ndiye pamene machimo akhululukidwa, munthu amayenda kuchoka ku moyo wake wakale, ku moyo wa uchimo, ndipo amasinthika. Koma ngati inu musanayende kuchoka ku machimo anu akale, zikutanthauza kuti mukanali omangidwa ndi uchimo. Tere taonani Hezekiya anali munthu wodzala ndi chikhulupiriro pa Mulungu wake. Tere ichi ndi chimene chidasintha moyo wake wokondedwa. Ndiye pano tikunena kuti Hezekiya akusintha kapena kuti wabweretsa kusintha mu ufumu wake. Ndiye chinthu china chofunika kudziwa ndi chakuti Hezekiya ndi munthu amene anali kudalira pemphero. Tsono pamene tikulowa mu chapter 32, zikuoneka ngati kuti Mulungu analola kuti Yuda adutse mnyengo ya madalitso, kenaka ndikulowa mu mdima waukulu. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti Senakeribu mfumu ya Asuri anabweraso ndi kuthira nkhondo pa Yerusalemu paja adayamba kuopseza anthu okhala mudzimo. Chapter 32 verse 1. Zitatha zinthu izi zokhulupirika, anadza Senakeribu mfumu ya Asuri nalowera Yuda namangira midzi ya malinga misasa nati adzigunjitsere iyi. Tsono ngakhale kuti Hezekiya anachita chitukuko chomanga malinga kuteteza adani kuti asalowe mu Yerusalemu, chikhulupiro chake chinali pa Mulungu basi. Komanso analimbikitsa anthu ake kuti adalire pa Mulungu. Tamvani zomwe akunena mu verse 7. Limbani, mulimbike mtima, musaopa kapena kutenga nkhawa pa nkhope pa mfumu ya Asuri ndi aunyinji okhala naye, pakuti okhala nafe achuluka kuoposa okhala naye. Pamodzi ndi iye pali dzanja thupi la nyama, koma pamodzi ndi ife pali Yehova Mulungu wathu kutithandiza ndi kutigwirira nkhondo. Ndipo anthu anachilikizika ndi mawu a Hezekiya mfumu ya Yuda. Tsono ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti mtsogoleri akhoza kumalimbikitsika kapena kumalimbikitsa anthu ake kuika chikhulupiriro chawo pa Mulungu. Taonani kuti ngakhale Senakeribu akubwera ndi nkhondo, anthu onse a Yuda akudalira pa Mulungu wawo. Tsono Senakeribu ataona kuti anthu a Yuda akudalira Mulungu, anatumiza anthu ndi makalata kuti awopseze ndi kulichititsa anthu mantha, ponena kuti Senakeribu ndi wamphamvu kuoposa Mulungu amene akumudalira. Tsono chikhulupiriro cha Hezekiya pa Mulungu wake chikuoneka pamene walandira makalata omuopseza. Taonani akupita ku kachisi kumene anakapemphera pamodzi ndi mneneri Yesaya ndi kulira kwa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mukalowa mnyengo ngati iyi mumachita chiyani kapena kuti mumapita kwa yani? Tamvani zomwe anachita Hezekiya. Ndipo Hezekiya mfumu ndi Yesaya mneneri mwana wa Amozi anapemphera pa ichi na afulira kumwamba. Ndipo Yehova anatuma wamthenga amene anawononga ngwazi za mphamvu zonse ndi atsogoleri ndi akazembe ku chigono cha mfumu ya Asuri, nabwerera iye ndi nkhope ya manyazi ku dziko lake. Ndipo atalowa nyumba ya Mulungu wake, iwo otuluka mmatumbo mwake anamupha ndi lupanga pomwepo. Momwemwe Yehova analanditsa Hezekiya ndi okhala mu Yerusalemu mdzanja la Senakeribu mfumu ya Asuri ndi mdzanja la Osirena na watsogolera mosemo. Pano Yehova wava pemphero la Hezekiya ndi Yesaya, ndipo wapereka chigonjetso mmanja mwake ndi anthu ake onse. Tiyeni tioneni kuti Hezekiya tsopano adwala. Verse 24. Masiku omwe aja Hezekiya anadwala pafupi imfa, ndipo anapemphera kwa Yehova ndi iye nanena naye nambatsa chizindikiro chodabwitsa. Kukhala ndi chikhulupiriro okondedwa kuti Mulungu akhoza kuchiritsa ndi chinthu chofunika kwambiri, kusiyana ndi kukhulupirira munthu amene amati amachiritsa. Tere Hezekiya anakhulupirira Mulungu kotheratu, ndipo anamupempha kuti amuonjezere moyo wake, popeza anakhala moyo wokhulupirika kwa Yehovayo kwa nthawi yayitali. Tere chotsatira chake ndi machiritso, ndipo Mulungu anamuonjezera zaka zina 15. Verse 25. Koma Hezekiya sanabwezere monga mwa chokoma anamchitira, pakuti mtima wake unakwezeka, chifukwa chake unanzera mkwiyo iye ndi Yuda ndi Yerusalemu. Koma Hezekiya anadzichepetsa mkudzikuza kwa mtima wake iye ndiye okhala mu Yerusalemu, momwemo mkwiyo wa Yehova sunawadzera masiku a Hezekiya. Ndipo chuma ndi ulemu zinachulukira Hezekiya, nadzimangira iye zosungiramo siliva ndi golide ndi timiyala ta mtengo wake, ndi zonunkhira ndi zikopa ndi zipangizo zokoma zilizonse. Tsono mu nthawi ya Ahazi, Yuda anali pa umphawi wa dzaoneni, koma pano chuma chabwereramo. Koma pamene akazonde akubabula anadza, Hezekiya mwachibwanabwana anawaonetsa alendo aja chuma cha ufumu wake wonse. Ndiyo nkhani tikuipeza pa 2 Mafumu 20 verse 12. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndimadziwa kuti Mulungu anandipulumutsa. Kodi ndi bwino kuchita chinthu chomunyazitsa Yehovayo? Apa anthu ena amanena kuti Mulungu wathu ndi wachifundo, inde ndizoona ndithu. Koma sitiyenera kuchita dala zinthu zopusa ndi cholinga chakuyesa Mulungu wayi. 32. Machitidwe ena tsono a Hezekiya ndi ntchito zake zokoma, taonani, zilembedwa mʼmasomphenya a Yesaya mneneri mwana wa Amozi ndi mʼbuku la mafumu a Yuda ndi Israeli. Ndipo Hezekiya anagona ndi makolo ake namuyika polowera ku manda ana a Davide ndi a Yuda wonse ndi okhala mu Yerusalemu anachitira ulemu pa ifa yake. Ndipo Manase mwana wake anakhala mfumu mʼmalo mwake. Tsopano Hezekiya wafa, koma ndifuna ndilankhulepo nkhani ya chisisimutso. Ndiye pa chisisimutso tiyenera kudziwa kuti Mulungu ndi amene ali ndi ulamuliro pa nkhani ya chisisimutso. Tetavani mawu apa Yohane 3 verse 8 akunena kuti mphepo iwomba pomwe ifuna, ndipo ukuva mawu ake, koma sudziwa kumene ichokera ndi kumene imuka. Chotero aliyese wobadwa mwanzimu. Tsono Ambuye Yesu anali kunena mphepo kuti sioneka, koma timaona ndi kuva zotsatira zake. Mumwemonso kumene kupita mzimu wa Mulungu sitidziwako, ndiponso sitidziwa kumene ukuchokera, koma timaona zotsatira zake. Mwachitsazo mzimu wa Mulungu ukalowa mu mtima mwa munthu, munthuyo amasinthika. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti palibe munthu amene angalamulire Mulungu pa zochitika zake. Tiyenda pamalo kapena kuti mmudzi kaya mdziko kuti mubwere chitsitsimutso, ndiye kuti wakoza ndi Mulungu. Tsono pamene tikumaliza, ndifuna ndinenetse kuti munthu sangathe kulamula Mulungu pa zochitika zake. Lelo ife tifuna ndi chitsitsimutso pakuva mawu monga momwe anaperekedwera. Pemphero lathu likhale lakuti tsiku lina Mulungu adzabweretsa chitsitsimutso mʼdziko lathu lino, koma chitsitsimutso chiyenera kuyambira mu mtima mwanu ndi mwanga. Tere ngati mufuna Ambuye kuti alowe mu mtima mwanu, muyenera kudzifunsa ndi kudziyankha mafunso awa mokhulupirika ndithu. Funso loyamba likuti, kodi ine ndine wokhulupirika? Lachiwiri likuti, kodi ndi malankhulo zoona? Ndipo lachitatu, kodi anthu ena akhoza kundidalira? Lachinayi, kodi ndimayenda moyo wachiyero? Kachisanu kamene kali komaliza, kodi ndine mwana wa Mulungu wodzipereka? Tuna mayankwa ya mafuso awa, na amene anga fulumize Yehova ukwenedwa. Kudzera maife, kutiti kwaza kupereka madzi, kapena kunena kuti. Kutiti kwaza kupereka utenga wabwino, kumadela ouma. Tele mwankani hii, jifuna ya tukwa lero tibareke sapano. Kumati masantulu wa 2:30:17, kulekeza chapter 32:33. Mwamweti mawona chizitimuto, mtawi ya Hezekia. Kudwaka kwake kumasunga kereifa yake. Ambuya kudaliteni. Amen.
Kukamamba za chisimuso zima kazi olimbikita. Kumakala matenda ndi infa hainze jisoni. Kumanzatu Hezekia kabina mfumu imene intogule ya mene hai zina zo kondweza utie amalumi kiza nae Mulungu ndipo anamvana mwapa dela dela zo kondweza zedi. Izi nzo mwetaona lelo mprogramu ya Tisantule Biblo pomwetaona Kutumbiri chapter 30 na Luwansu chapter 31 to 33 mprogramu yatu yosatira zaona zosatira za utsogoleri wa omwe adatenga udindo potsamalira ana amulungu. Mbale Osman Chiro Amanda ndimene atitsogolera makera watu ndi Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe akalama SMS pa Malawi 0833 500 222 0833 500 222. Ndipo izinso zikupezeka pa internet ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Zoko maizam program ya Tisantule Biblo. Tien tite mau, tien tiente mau. Ambuye akudalitseni.